latestmusic.com.
Mulevo ya kusehi wafamu swavile Muze mulu seha kuliluna nini masila Hauka mukache kuni mafika semu kupa Kaleno mulu seha kuliluna ni humai Chwale tobone mulu silize za mulikani Joni nto inani nina koyayona Akifani luna kache kuseru shaina Nivene vaseha seba wole la lovu hali Sisehi umu mukuka kutusaka muso Ni kwa vile sivo fuka pasi hole kimutu Simu triti sina follow follow kimutu
Lukaya, luka inelela semulevo Lolevo Maranze balo seba kone luna nini humai Akuna koluka luna life iparile Ne balo senda kili
Kukendiwa nilukendiwa Hanelushela na nimi na mati Nemulu kwanga Chwale kebu kejinja Bunde kaufela kebu chahakulu Na mwai kikuchavisa Maso kabu maso anikuti simulikani Cause mashendo amina fake lalu paheka Haya levo ye ninziye imunati
Nelu changa buhok Bobu sinabu sumso Chwale fani luna Mwini mulu fila Kika pilo saluna Uwala vile Who's laughing now? Who's laughing now?
God is good when you're not fine, shine.